muganirize. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nimudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet. Uko iki kiganiro gihita ni kuri www.radioyacuvewa.com. Muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga rero koko. Mu kwezi gushize kwa kabiri, abahanga batatu mu by'ubukungu n'imari batangaje ku rubuga rwa internet rwa banki y'isi yose raporo ku inyerezwa ry'amafaranga banki y'isi yose ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo raporo bayise Elite Capture of Foreign Aid Evidence from Offshore Bank Accounts. Ni nko kuvuga ngo uko abategetsi bigarurira imfashanyo z'amahanga, ibimenyetso bituruka ku makonti yibanga mu mabanki yo hanze no kugereranya. Aba bahanga ni Jorgen Andersen wo muri kaminuza yo muri Norvège yitwa BI Norwegian Business School, kaminuza ya kabiri ikomeye mu Burayi muzigisha iby'ubucuruzi n'ishoramari. Nils Johannesen wo muri kaminuza yo muri Denmark yitwa University of Copenhagen na Bob Rickers wo muri banki y'isi yose. Bavuga ko ibikubiye muri iyi raporo yabo ari iby'abo bwite, bitagomba kwitirirwa cyangwa kubazwa banki y'isi yose. Ariko rero banki y'isi yose yemeye ko babitangaza ku rubuga rwayo. Bakoze ubushakashatsi ku bihugu 22 birimo 17 bya Afurika bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga, by'umwihariko imfashanyo za banki y'isi yose. Ubu bushakashatsi bwibanze ku mfashanyo z'igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 2010. Bavuga ko igice kinini cy'aya mafaranga agera mu bihugu yagenewe agahita anyerezwa n'abategetsi bakayajyana kuyahisha mu bihugu 17 bigira ibanga rikomeye cyane bita Haven Deposits, ku buryo nta wapfa kumenya ababitsayo. Ni nk'u Busuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama n'ibindi. Mu bihugu aba bahanga bavuga ko binyereza imfashanyo z'amahanga harimo u Rwanda n'u Burundi. Muri raporo yabo berekana ko muri iriya myaka 20 kuva mu 1990 kugera mu 2010 rero abategetsi b'u Rwanda babikije muri biriya bihugu by'ijuru amadolari miliyoni 190, ni ukuvuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, naho abategetsi b'u Burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni 122, ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi. Kugira ngo dusobanukirwe iby'iyi raporo ndetse nuko ibihugu bikennye bicunga imari ituruka ku mfashanyo z'amahanga, twatumiye inararibonye David Himbara. Akunze kwandika ku by'ubukungu n'iterambere, ni inzobere muri byo, ni mwarimu wa kaminuza arabyigisha rero, kandi yigeze kuba umujyanama wa President wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ubukungu, aba muri Canada. Mbere y'uko mpamagara umushyitsi ngo musuhuzanye kandi muganire, nagira ngo mbanze nisegure kuri wowe wese ushaka kuza muri iki kiganiro. Icya mbere, turibanda ku Rwanda. Icya kabiri, turaganira n'umutumirwa nk'umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere gusa. Nta politike nshaka muri iki kiganiro, cyangwa se ngo ibirebana n'imirimo David Himbara yakoreye Repubulika y'u Rwanda. Mu magambo make, ushaka kuzana ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'amakuru akubiye muri iyi raporo y'aba bahanga yatangajwe rero na banki y'isi yose, wowe ntiwiriruguza muri iki kiganiro. Ndabigusabye utubabare ntudutobere. Ibyo rero maze kubivuga, nagira ngo mbahamagarire umutumirwa. David Himbara, urahura komeye.
Mwaramutse n'abandi biwacu mwiriwe.
Yego rwose, ubwo natwe twaramutse neza, n'abanyarwanda ndetse n'abarundi nabo ndibwira yuko baza kukubwira uko biriwe nimutangira kwiganirira. Ndagushimiye cyane rero. Yego, ndagushimiye cyane rero kutwemereye kuza kudusobanurira ibi bintu by'ubukungu tuba tudasobanukiwe, n'iby'imfashanyo z'amahanga zigera muri biriya bihugu bikeneye cyane, hanyuma amafaranga agahita yisubirira mu mahanga. Iyi raporo iravuga ngo ayo mafaranga anyerezwa na elite. Elite z'ibihugu ni naba ni bande ni genda buzi jambo ndavuga ngo nabategetse. Wowe ubasobanura gute?
Elite nyine nabategetse. Ubwo haba harimo elite number 1 no umukuru w'igihugu.
Yego.
Nabamufasha.
Yego.
Abamufasha benshi baba mbese abatwara igihugu bundi. Ni chama.
Ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi.
Aha, rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye. Hanyuma rero na kandi abenshi n'aba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pateji.
Yego.
So icyabera mbere nuko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri ruhande,
baba mu nzego za politiki, baba mu nzego za gisirikari, baba mu nzego z'ubukungu.
Icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu kubera ko umukuru w'igihugu aba afite mbese power hariya mu Kinyarwanda n'iki.
Ubwo usubiramo numve.
Okay, muri biriya bihugu byacu usanga ukuntu politiki ziba zimeze,
uko inzego ziba zubatse, inzego z'ubutegetsi,
usanga for example nka parloma nangwa judiciary ntago bifite byose biba birunze ku mukuru w'igihugu.
Noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye.
Ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu na n'ishyaka rye n'abaminisitiri.
Ariko
kandi benshi,
yego,
kandi cyane cyane nk'i Rwanda nkwibutse ko no muri private sector privé
abikora ku giti cyabo
ishyaka ishyaka niryo mbese abikora ku giti cyabo. Iki pate niyo ufite byinshi muri ureba, sinzi ko niba uzi nka Chris Ventures ni business
ya FPR.
Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya iyo uvuze elite ndaba ari muri leta cyane cyane abari hafi y'umutegetsi umukuru w'igihugu nabo mupateye bari muri leta hanyuma mu Rwanda rero bijya no muri muri sekteri prince kuri subvention niyo nini kurusha izindi zose mu Rwanda business mu Rwanda
eh
ariko se bivuze rero byose
aha bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mwijuru no kuvuga kumenya abitse yo nuwabekeje bigoye usibye uko bigaragara none se ubwo bavuga yuko umukuru w'igihugu babizi
ariko tutare twasibira kuri cyo ngicyo
yego
harakantu wavuze ishaka ngo tukabije ho gatoya kuko numvishije kanono sore neza iyi report ya World Bank no iyi report ni yandi
aha
wari wabuze ko ngo ari yabanga babanditse yababanditse
eh batatu
oya no
eh
no report
aha
report ni ya World Bank
nyirizina
yes kuko uko yo uko jena muri World Bank
eh
buri report yose itangira bayita tuyita working party working paper
no kuvuga inyandiko yo kwigaho
yaha
aha
rero ni working paper
eh
ya World Bank
aha
noneho rero noneho iyo noneho kuko nabayanditse wabavuze batatu
eh
One World Bank yifashishije nyine kuba kuhanga bo mu muri za university.
Yego bigenga za university zigenga kandi bazwi ko bafite ubuhanga ubunararibonye muri ibyo bintu bakora bashaka kwandikaho iyo nyandiko.
Niko research zose bazikora ariko haba harimo wabo World Bank.
Eh.
Rera bari abavuze batatu. Jørgen Andersen.
Eh.
na Neil Johansson
yego
umwe ni muri university iri Norway indi nyine na Copenhagen
eh
ariko wagata tu Bob Jikers
no muri banki isi yose rwose
one world bank
kandi buri yagomba kuba ari no mu myanya yo hejuru ntabwo ari umukozi usanzwe wo hasi
ihangana gatoya biraryoshye cyane
yego
ahubwo rero kandi wari supervisor wiyi mbese wabacunga ngo wabarebereraga itimu
yego
akaba ari World Bank chief economist
ni ukuvuga umuyobozi w'urwego twavuga rw'ubukungu muri banki isi yose
ya kuko uko kandi ubwo ngubwo aba ari hejuru y'icyo twita World Bank economic council bose ni council
ni ukuvuga ni inama mbese igizwe n'abantu benshi
yes ya World Bank yose
eh
none rero iyi report isohotse iyi working paper irangiye World Bank yabateye ubwoba hariya
kuko batinze no kuyisohora ubundi bayishoje bayinonose mu mwaka ushize
noneho rero iyo babonye rezate
babonye ibivuyemo
babanje kwanga kwisohoka ngo babanze bayiki
si nkuko bisanzwe se subwa mbere ubundi banki y'isi yose yemeye ko bene ibi bintu bijya ku karubanda twese tukabimenya
no ariko itari yajya ku karubanda babanza kuyisoma harimo process
yego
no aba babanje kuyisoma yarabatangaje cyane noneho bashaka kuyitinza
cyangwa se no kuyishyira mu kabati bakayiniga ntimenyekane
noneho babigize batyo chief economist ara resigning ava ku kazi arasezera
mu mwaka ushize
yarasezera
ni wa wundi wari wayoboye ubu bushakashatsi bw'abagabo batatu niwe weguye niwe wayoboraga imirimo kandi ari n'umujyanama mukuru w'ubukungu muri banki y'isi yose yego komeza aregura aragenda
waragiye noneho muri ba bandi batatu bakoze research
yego
umwe ni wa wayishyize kuri website ye
yebwite
ashyizeho n'abandi b'abanyamakuru ahandi barayifata nayo bayishyira ku website zayo
ariko ibyo ngibyo rero ni vuba hano yabishyize nyuma y'ibyo bintu byose yayishyize kuri website ye ejo bundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
oya ihanganeho no ntabwo ariko byagenze noneho uriya Anderson ayishyize kuri website ye
yego
noneho World Bank yaramwaye hamaze nk'amasaha atatu nabo baba force kuyishyira ku website yawe barayiririzinga nayo
ku gahato bimeze nk'agahato
yes iriya ripoti rero mbese sinzi ukuntu twavuga mu kinyarwanda the word shock
ni ukuvuga mbese bakubiswe n'inkuba
bakubiswe n'inkuba kuko babonye oh my god so amafaranga billions
amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari
amafaranga baha ibihugu bikenye cyane hanyuma aho gufasha abaturage akanyerezwa akagera mu secret account
mu makonti atazwi na rubanda adashobora no kumenyekana ahishwe rwose
ahishwe bakubiswe n'inkuba kuko nabo urareba nabo bari mu makosa ni ukuvuga ko nabo World Bank nayo iri mu ikosa ntabwo bacunga amafaranga y'ibihugu bibaha imfashanyo biha afurika
imfatanyo
niyo mpamvu rero bashatse kubiniga ariko biranga
birasohoka none natwe twabimenye ikindi kandi nyine nk'uko twabivuze n'ubwa mbere banki y'isi yose yemeye ko bene iyi mibare uku kuntu amafaranga anyerezwa bijya ku karubanda n'abaturage ntabwo babizi ko amafaranga aza agahita asubira ku makonti y'abantu ku giti cyabo atazwi
noneho rero tutare twavuga ibindi reka rero nkubwire uko iyi ripoti yakozwe
reka ariko mbanze nibutsa abatwumva ko nyine iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika kikaba ikiganiro muri isanga kandi ko we turimo kuganira ni David Himbara umuhanga n'inararibonye mu byerekeranye n'ubukungu n'iterambere n'imari komeza
rero buriya nyine ahantu haba demokarasi burya demokarasi irafasha kuko nta kintu institution yose ishobora guhisha
ni ukuvuga nta rwego na rumwe rushobora kugira icyo ruhisha
kandi nka World Bank nyine nayo ubundi nyine ni institution buriya uretse n'uko ari banki ibika amafaranga yo gufasha isi yose buriya bafite n'ibindi bifasha cyane kurusha n'amafaranga icyo twita knowledge
ni ukuvuga mbese ubumenyi
kuko burya rero ubumenyi nabwo ntabwo ubasha kunonosora ibibazo udafite ubumenyi niyo mpamvu rero iyo bakoze nk'izi za research niyo mpamvu bifashisha university professors
abarimu bakabuhariwe muri za kaminuza
rero abangabo uko babivumbuye barabonye ukuntu bararebaga barajya babona ikintu kibatangaje nabo buri gihe World Bank amafaranga ya World Bank yageraga muri ibyo bihugu bikennye habaga babonye ko muri account ziriya bank account
konti zo mu mabanki konti zitazwi zibanga cyane
zarasimbukaga cyane immediately
mbese imfashanyo ikagenda bigahita bikurikirwa nuko amafaranga agiye kuri ama konti yiyongereye cyane
sudden
ako kanya rwose
turero uko amafaranga yageraga ayimfashanyo yageraga muri ibyo bihugu
ako kanya yahitaga yongera kwigendera
immediate no no rwose ha handi yagendaga nyine akirundayo cyane
ariko se dusubiye inyuma gato mbere yuko duhamagara abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire izo konti nubwo ziba zihishwe ntabwo ishobora kuba konti y'igihugu cyangwa ni konti z'abantu ku giti cyabo koko
rero uko babifumbu uko babivumbuye first of all bize ibintu bibiri nukuvuga bize data set ebyirize data set bose mu byatsi ndukutwagita bize ibintu bibiri
yego data set twavuga igice kimwe cy'amakuru bashakashatse kandi bahereye ku bintu biriho
data ntago ari amakuru sindukuno anyway reka turaza kubona irindi jambo bize ibintu bibiri bize nyine amafaranga ava muri World Bank akajya mu bintu mu bihugu bikennye cyane
rwose bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga
noneho iyo ngiyo nyine barebaga data ya World Bank noneho bize rero n'indi data iva muri banki iyo twita Bank of International Settlement
ni nk'abanyiterambere y'isi
iriya international settlement amafaranga yose agiye muri ziriya agiye muri biriya bihugu
bigira amabanga menshi
iyingiyi nayo ibirikodingi
n'ibikurikirana
irayikurikirana nizo rero noneho rero icyo warubajije ayo mafaranga uko warubaze ntabwo nta handi yava basanze nta handi yava kuko rwibukiye ko biriya bihugu nyine n'ibihugu bikennye usanga na business sekta n'intoya sekta privé n'intoya
ubucuruzi ishoramari n'ibitoya cyane
nta bantu bafite ubushobozi ntabwo bafite nk'aya mafaranga aho yava rero honyine ni muri leta nangwa se harimo n'ikindi nangwa se abo leta yahaye ariya mafaranga ngo bakore poroje bubake imihanda bakore porojekiti nini bakoresha amafaranga avuye muri World Bank mu Rwanda rero kampani se zikora imihanda ni zishe ni Crystal Venture ya RPF za cyama nizo zubaka imihanda
ibigo mbese by'ishyaka riri ku butegetsi
ni ukuvuga rero ko nta handi rero aya mafaranga yava ni uko babisobanuye
noneho rero elite ni ukuvuga abantu ku giti cyabo bakayatwara bakayashyira ku makonti yabo ni uko nk'uko bimeze
kandi nk'uko nari nagusobanuye muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyirigihugu atari we ubihaye inzira
eh
bishoboka
mhm
nurumia
ego
ntabwo rwava muri ministeri kanaka ngo ruje muri ministeri yindi bitabaye approved dawe
atabihaye umugisha
atabihaye umugisha
eh
so rero ili niwe number 1 ili aba naba muri ruhande
nuko nuko nibutse abaduteza amatwi ku yingi ya radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ukuntu amafaranga y'imfashanyo za banki y'isi yose agenda mu bihugu bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga aho kugira ngo afashe rubanda yigira ku makonti atazwi yibanga rikomeye amakonti ya elite no kuvuga abategetsi nabo bafatanya iyi raporo ni ya banki mondiale ni ukuvuga banki y'isi yose ireba kuva mu 1990 kugera mu 2010 kuri telefone turi kumwe na Elias na Leonce duhere kuri Elias noneho Leonce abe yihanganye nawe turamuhe ijambo vuba Elias we uherereye Elia
bo jo merereye a ngiye gucuma bundi
yego
amatura mu bumana shuko
yego duga ku ijambo
yego ndashiba cyane ubwa mbere ku butumire waduhereje
ariko rero uri mu rusaku
oya
inyuma yo ndumva ari abantu basakuza
reka nigigwe gatoyi reka nigigwe gatoyi
yego mhm
bo icambere nanguye gushima
yego
ni kubutumira mwaduhereje ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire David Himbara none ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahangaha tugeze
ndabigushimiye kandi ko wakomeje kwihangana nyine kugira ngo ugikurikire neza kuko
ego murakoze cyane
bo
nuko rero turi ko turaba mu bihugu cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya n'ibindi bihugu na cyane byo muri Afrika bihugu n'ibihugu turi ko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane niyo muri ibyo bindi bihugu ni ukuvuga biteye imbere ariko rero mbo ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu ibyo bindi bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga boza yohereza bayasizemo amakode
amakode
sindi ko mwantahuye
sobanura neza
bo bakashiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse mu kuma banke asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka aza muri ayo makonti y'amabanki direktema akashagenda ku makode y'abandi bantu kumbure batazwi nkagera andi ajyandi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita acafatwa n'ingoga n'ingoga byoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ariwe
kode igahita yerekana uwo ariwe cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumva atagiye gukora icyo yari agenewe
ye Elias urakoze reka umutumirwa ahita kubwira David
neza cyane
koze Elias amafaranga
David nyihanganira gato mbanze mbwire Elias agume ku murongo kubera ko mu Burundi batatwumva ku radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye ye noneho komeza
urareba aya mafaranga ni menshi mbese nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe
ni miliyoni ngaho mfatu ishire mu kinyarwanda n'ikirundi ni 190 million
ni miliyoni 190 y'amadorari y'abanyamerika ni ukuvuga rero miliyari zirenga 140 miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda nawo nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadorari imiliyoni 122 ni ukuvuga y'amadorari nyine ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi nuko mu Rwanda rero uti ni miliyoni 190 y'amadorari
rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 90-2010
kuva mu 1990 kugera mu 2010 yego
rero ni ukuvuga ko nyine nyine nko mu Burundi urareba iki gihe ngira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu 1990 ndakeka Burundi bwaratwarwaga na Major Petero Buyoya na u Rwanda rwatwarwaga na General Major Habyarimana Juvenal
ubwo rero no kuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana urikurikije uko iyi raporo nyine bivuga kuva mu 1990 kugera mu 1994
hanyuma rero Kagame yariye 16 kuva 94 kuri 2010
kuva 1994 kugera mu 2010 imyaka 16
i Burundi hongira ngo ndumva sinibuka igihe Perezida Nkurunziza yagiriye ariko
yagiyeho mu 2005 arongera aratorwa mu 2010 arongera aratorwa mu 2015 mu magambo make amaze imyaka 15
okay very good noneho rero uko kiriya gitekerezo rero ubushinga ntayaratanze ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank
ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe
noneho ubwo leta yiyashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari niyo leta niyakoresha icyo ishaka
voilà ninabo bashaka ukora ibintu by'amafaranga byo gukoreshwa
imishinga iteza igihugu imbere usanzwe amavuriro amashuri ibintu nk'ibyego
no gufasha bije y'igihugu nta kuntu rero ayo mafaranga atanyura muri leta ntibishoboka
kandi nyine leta ibifite abantu basinya kubakiriye amafaranga basinya uko asohoka mbese ntabwo banki y'isi yose ibiki yafiteho ububasha
no kuko buri mafaranga buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye baba bashyizeho n'itegeko riyagenga umukuru w'igihugu aba yasinyeho niwe in charge nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanegenga ayo mafaranga biba byarangiye
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo kode rero ntishoboka
ntibishoboka
hagati aho David Himbara twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu 1990 kugera mu 2010 bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora bitavuze yuko mbere y'1990 mu Rwanda leta itanyerezaga nange ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga bitavuze yuko na nyuma y'2010 abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga suko nguko twabyumva
yeah report nuko bisobanuye yarebye iriya video secret account muri iyo myaka y'utanu ariko hari n'ikindi kiri muri iyo report
yego
izo ngizo nyine babivanye muri 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 confidential data set iriya nakubwiye ya Bank of International Settlement ariko hari n'iyindi data bashyizemo ariko batavugaho cyane ya konseminga biriya iyo niyo bavanye muri public record iyo bavanye muri public data set ava muri 2010 kugera muri 2018
yego ni ukuvuga kugera mu 2018
ariko ayo bavugaho cyane ni ariya ya 90 to 2010
ayo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010 ariko ubwo rero bivuze yego
bitahagaritse muri 2010 byarakomeje
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imfashanyo z'amahanga zigera mu bihugu bikennye zigasubira mu mabanki yo mu mahanga mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'ama konti ni ukuvuga mbese ishingu iriya raporo y'isi yose ivugamo Ubusuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama ni byinshi ni 17 bifite amategeko abika cyane ayo mabanga y'amakonti nibyo tuganiraho na David Himbara ni umuhanga mu byerekeranye n'imari ubukungu ndetse n'iterambere aba muri Canada niwe mutumirwa rero muri kuganira ubu ngubu Leonce nawe arategereje kuri telefone Leonce we
ndabasuhuje rwose
uherereye he Leonce
mpereye mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gisagara cya Bujumbura
yego
numva ntangaye cyane reka mbanze ndabutse abamenyesha makuru bizwi rya Amerika hose aho muri
yego turagushimiye yego
no with na Thomas Kamirini
ndagushimiye cyane rwose
uraguwe neza
yego urakomeye gusha ku ngingo
nuko 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 ikibazo afite numva bimbabaje cyane kumva ko hari amafaranga y'isi ari kuboneka ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ko habonekerwa bimbabaje gutse bimbabaje kumva zuko igihugu cy'u Burundi turi mu bukene buzuri nzara mugabo kumva ko hari amafaranga y'ibanki y'isi yose afite mu gihugu cy'u Burundi eske taka kubaza uwo mutumirwa
ariko se ko azi iby'u Rwanda cyane ko ari byo twavuze tukibandaho u Burundi watubabariye tukazabishakira umwanya tubirimo nabyo tubirimo tuzashaka umutumirwa watusobanuye iby'u Burundi
ariko reka ndabaze iki
yego
kubyukuri abantu bohereza aya mafaranga barakwirikirana bakabonaho icyo amafaranga yageneye ko ariko aragikorwa aragikora by'ukuri
nuko nuko hiniraho mbese ahita gusubiza
ego
David
buri erega abantu twita donors abafashanyi uko twabyita icyo bakoze cyose turabagaye iyo basanze amafaranga bagashaka kuyakurikirana yageze mu gihugu tubita imperialist ko bashaka kudukoroniza nanone batabikurikirana tukavuga dore rero badutereranye urabyumva
yego
ntabwo rero icyo bakoze cyose
ntabwo tugishima
ntabwo rero mbese reka nakubwira rero ikindi nicyatumye nkurikirana ibi bintu
yego
nk'uko wari usobanuriye mugenzi wacu i Burundi
aracyakumva twamugumishe ku murongo nawe
nechatumye nkurikirana ibintu mwibukisha mwibuteko ubu ngo mu Rwanda mu mwaka 2020 twari tuzi ko rubaye middle income economy
mu mwaka w'2020 rwagombye kuba rugeze mu rwego rw'abantu bafite amafaranga atari menshi kandi atari n'abake bari hagati no hagati
kuko mwibutse ko kuva mu mwaka 2000 leta ya Kagame yatubwiye ko nyine igiye yari ifite vision 2020
kuva mu 2020
bituma ubukungu igihugu ndetse ubukene bushira 2020 rero niyo mpamvu rero navuze nti ko ntacyo babivuzeho ko byagenze ni ngombwa rero reka nkore analysis ndebe uko byagenze niyo mpamvu rero nanditse n'igitabo maze kwandika igitabo
yego
cyitwa Rwanda's Stillborn Middle Income Economy ni ukuvuga ko umwana yaje apfuye kuko turebye uko dupima ubukene nanga umukungu muri middle income economy ureba abantu batunzwe n'amadolari 3.20 ku munsi abari hasi yabo ngabo barakennye iyo rero twize u Rwanda iyo urebye dutyo 80% barakennye bafata batunzwe nayo ari hasi yayo ngayo ku munsi ni ukuvuga rero ya vision 2020 nabwa na ya middle income economy twajyaga kubona mu Rwanda muri 2020 ntayihari abantu baracyari ku isuku
kandi ntakibamariye
tubiye rero kuri cya kibazo cya mugenzi wacu w'i Burundi
Leonce aracyateze amatwi
ego
mu Rwanda muri iyo myaka 20 aba donors barunze amafaranga ageze kuri biliyoni 20
y'amadolari Leon urabyumva yuko mu Rwanda amahanga yafashije u Rwanda miliyari ni ukuvuga miliyari zingahe nyibutsa David
20 mu myaka
20 y'amadolari
amafaranga menshi cyane
ni menshi cyane
ese mu Burundi naho twabatira mu mafaranga ngana
bijya Leonce nayo bari menshi nk'uko nabikwemereye nabwo tuzabigarukaho n'umuhango wari we wese turakomeza tumushake tuzabigarukaho
ariko yako watumaka
namufashe
Leonce reka David akubwira giye kugufasha yego
ya i Burundi bafa aid ntayi n'iyeya cyane nta nubwo ari 1 million y'u Rwanda
ntabwo ari
ni make cyane nta nubwo ari 1 billion nko mu Burundi reka nkwe nk'urugero nko buri mwaka nta n'igice cya biliyoni cy'imfashanyo kigiye mu Burundi no
Leonce wabyumvise ko Uburundi buri mwaka butabona miliyoni 500,000 z'amadolari y'imfashanyo ariko u Rwanda
nta mwaka wabona nibura rutabona amadolari 1 billion no over 1 billion ya buri mwaka
Leonce urabyumva ko u Rwanda rwo buri mwaka rubona imfashanyo zirenga miliyari umumiliyari dumwe w'amadolari buri mwaka
naho rero u Rwanda ruhuriye ni Burundi no
ndabyumva none Burundi kuvonya baki niko numvise
usiguzi cyane
Burundi kuvonya baki
ufite amatsiko menshi cyane reka nongere nkwemerere ko Burundi rwose tuzabwibanda ibyo byose tubinonosore urabyinyemereye
nukuri nemwe ndabimba labankiriho muzambizamo byukuri
uzabukiriho kuberako tuzabikora vuba
muzabikore vuba imana izakindi muzambizamo ama nzagira isiguro ndababaze kumvo nyabaki
yeke
kumvo zabayeho turonga ifashanye mugabo ubu ifungurwa byaduze igiti irisukare amafanta yo kunwa byarabuze
Yego Leonce ndabikwemere kubera ko erega nta nubwo ari je ubivuze ahubwo mvugiye bagenzi banje twakoze inama tubivuganaho twungurana ibitekerezo no ku Burundi twafashe icyemezo yuko tuzashaka umuhanga nabwo tukabyibanda tukibanda ku Burundi gusa urumva
Yego kabi
Leonce ndagushimiye cyane
Thomas ndagushimiyeho n'umujyango wa Imani barinde.
Yego twese nkabitsamuye komera.
Nuko twese.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ku bintu byo kunyereza amafaranga icyo banyisi yose anyerezwa na elite amafaranga y'imfashanyo z'amahanga igice kinini aho kugira ngo kijye mu bukungu bw'igihugu kigira ku makonti y'abantu bamwe ku giti cyabo bo muri elite n'ukuvuga bari mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi. Kuri telefone dufite Emmanuel na Jean Damascene bo mu Rwanda. Jean Damascene aba yihanganye gato duhe umwanya Emmanuel. Emmanuel we?
Mirewe neza Thomas.
Urakomeye?
Yego meze neza.
Manwe mvuze kuri mu Rwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye neza. Emmanuel?
Yes.
Yego. Komeza
ndi mu karere ka Kicukiro nyine nashaka gutanga nk'igitekerezo numva nta muntu uzigira ahagarika kuvuga ko abantu ahubwo abo bashinzwe gutanga amafaranga bajye bakora amasuivi kubera yuko niba amafaranga bayatanga nagire ku cyo yakagombye kugera
Emmanuel ntabwo bikurikiye ariko umutumirwa yasobanuye yuko atanze nk'urugero rw'u Rwanda iyo batanze amafaranga bashatse gukurikirana uko akoreshwa u Rwanda ruravuga ngo barashaka kongera kudukoloniza urabyumva
bashatse kuvuga ngo bazanye ngo byagashaka buhake ibintu n'ibyo nyine
ubwo rero ikibazo ntabwo ari kubatanga amafaranga ikibazo kiri kuba yahabwa
aha nibyo nashatse kuvuga bakora sivi batagendeye ngo bavuze ko ngo bakurikirana amafaranga ahubwo kuko amafaranga barayabanyagihugu kandi abo bababuza akabari abayobozi n'ubundi babashaka kuzanamo ibibazo nge numva bajya bakora suivi n'ubundi batagendeye ngo bashatse tubanye
ahubwo se Manwe reka jyewe nkwibarize ko buri gihe Radio Rwanda na televiziyo y'igihugu bavuga ngo inteko ishinga amategeko yize itegeko rigenga imfashanyo yini yaturutse hanaha ahubwo abanyarwanda kuki mwebwe mudakurikira ngo mubaze ayo mafaranga kuko nimba yarakoze uko bikwiye
Thomas nawe ni utaranabaye mu Rwanda urahazi
narahabaye kugera mu 2005
ahije bino nabwo abibaza rwose ngo abara handu shaka kuri
ye Manwe
nabwo abibaza rwose
nangwe reka tubaze Manwele
ego
Manwe bese nangwa niba ababari ku butegetsi tubagaye kuko badakoresha amafaranga neza twatoye abandi
Manwe wabyumvise ubwo ariko twari tugiye mu bya politiki kandi bya politiki twabyirinze ntabwo ari ngombwa hano reka tuve mu bya politiki twigumire kuri raporo n'ukuntu amafaranga anyerezwa
ahubwo yirumva igihugu cyagagombye nk'abayobozi bakwiye gufasha abanyagihugu nubwo ari bo babigira muri aha numva hagashyizweho akanama runaka kihariye gakurikirana ngo mbese ifashanyo twahawe zagenze zite noneho dutange raporo no kuwaziduhaye kugira ngo ubutaha najya kuyaduha amenye ko tuyakoresha mu nzira ziri nyazo kugira ngo n'igihugu cyacu kijye kujya gihora mu itangazamakuru bajyaye amafaranga
yagize icyamarira mu gihugu Emmanuel urwo rwego ruriho hari urwego rw'umuvunyi rurebe bya ruswa hari urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta uhora atanga amaraporo avuga ukuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa abanyarwanda mugahora mubaza kuri iyi radio ngo ese ngo ibifi binini ko ntacyo bikorwaho ibintu nk'ibyo inzego zirahara ahubwo sinzi ukuntu zagombye gukora reka ibyo ngo ibyo tubyihorere sibyo ahubwo tuzabishakira undi mwanya hari tugize amahirwe usibye ko umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kwikumira tujya tuganira inshuro nyinshi reka hari tuzongere tumushake tubigarukeho nitugira namahirwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe tuzamushake ibyo ngibyo babibasobanura uko bikorwa urakoze manwe
namwe murakoze cyane
ye noneho duhamagara Jean Damascene kandi mbibutse yuko iyi ngi yari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga Jean Damascene
karame
urakomeye
Atomekyan.
Uherereye he Jean Damascene?
Karere ka Nyabihu murenge wa Muhinga akagari ka Nkoma.
Ye. Komeza?
Ngiye uko mbyumva rero. Mafaranga amahanga te inkunga amahanga te u Rwanda. Ngo n'u Rwanda ruyakoresha neza cyane rwose.
Oya, umvare. None subwo mubwo nawe ubaye umuhanga ubihereye he?
Aho nge mbihera imihanda bagenda batwubakira ibitaro hirya no hino
niko se manwe nange ngo manwe Jean Damascene iyo abahanga bavuze ngo kuva mu bihumbi nako kuva mu 1990 kugera mu 2010 abategetsi b'u Rwanda banyereje miliyoni 190 y'amadolari no kuvuga amafaranga y'amanyarwanda arenze miliyari 178 ko ari byo tugomba kwibandaho ko tutari mu bikorwa by'amajyambere ikindi
oya twanabirebera mw'ibyo ngibyo mu bikorwa by'amajyambere twe tugenda
oya turi kuvuga ku mafaranga anyerezwa kucyanyerezwa mbese ntabwo turi mu by'iterambere mu bikorwa by'iterambere no turi ku mafaranga anyerezwa kuki anyerezwa
Amo icyo kibazo nge nanagisubiza rwose pe.
Nicyo rero nagira ngo twibandeho kuko aya mafaranga ni menshi cyane miliyari zirenga 178 na mafaranga menshi cyane ku buryo gukomeza guceceka kandi byerekanwe na banki y'isi yose iba yayatanze ako kanya nk'uko umutumirwa yabisobanuye agahita yigendera asubira ajya ku makonta atazwi icyo ngicyo nicyo kibazo turi kuganiraho urabyumva
ibyo yego nabyumvise iby'amaraporo mpuzamahanga y'imiryango mpuzamahanga agenda ategura rero twe natwabigenderaho
oya kereka nimba udashaka kwemera ko u Rwanda narwo ruri muri ayo mahanga kereka nimba udashaka kwemera yuko u Rwanda rubona imfashanyo nyinshi none ukavuga ngo abayatanze barabyivugiye none utangiye kubihakana Jean Damascene urakoze cyane rwose ndakumva
buretse gatoya
kereka nimba ushaka gusiganuza
bashobora kuduha izo nkunga ariko bafite n'ikindi bishingikirije
oya Damascene ntabwo turi kumwe pe abantu bagufasha kubera kukeneye imfashanyo ntabwo baba bafite ibyo bishingikirije kandi ni wowe uba wayasabye urabyumva noneho rero ibyo ngibyo urimo ahubwo wowe nakugira inama yo gusiganuza yo gusobanuza kugira ngo umenye nk'uko umutumirwa David Himbara bivuze ati nk'iyi banki y'isi yose ntabwo itanga amafaranga gusa itanga n'ubumenyi ahubwo ndumva nawe ukeneye ubumenyi ku buryo imfashanyo zitangwa n'icyo zikora
ndumva utabyumva kimwe rwose
yego rwose ntabwo twabyumva kimwe urakoze cyane Jean Damascene David nihaye ijambo nkwambura umwanya wawe kandi ariwe mutumirwa umbabarire nuko aba bahungu babiri Emmanuel uri ku Kicukiro na Jean Damascene uri Nyabihu wabumvaga yego Emmanuel mwegeze kungurana ibitekerezo gatoya ariko ibyo bavuze babyumvise hari ndibwira yuko wagira nawe icyo bivugaho
ndabivugaho si cyo urumva aya mafaranga ni menshi hoshoba
yego
ni menshi cyane kandi nk'uko nari nk'uko nk'ayo ngayo kuvuga ngo
urwanda rwateye imbere reka ibyo ntacyo bivuze. No, yo ntabwo, no, ntabwo bishoboka. Aid money, amafaranga y'imfashanyo aba yaravuye mu baturage b'ibihugu bikize
bagatanga imisoro, noneho mu ngengo y'imari ibihugu bikize, leta z'ibihugu bikize zigateganyaho ziha zitanga nk'imfashanyo.
Ni ukuvuga ko nabo batanga imisoro twese, nawe uratanga aho ngaho utanga imisoro nawe nawe.
N'ubu ngubu muri uku kwezi nditegura kujya gusora, itariki ya 15 y'ukwa kane itaragera, kuko ntabikoze bampana amategeko yampana.
Iyo tuvuga rero ngo amafaranga anyerezwa, reka tubyumvikaneho, ayo mafaranga nayawe nayanjye
na yuriya
abatanga imisoro hano. Iyo rero si ukuvuga ngo turakize turarenzwe, no. Bene igihugu n'abangaba benshi baba bakennye, ariko rero aid nuko byumvikana ko ibihugu bikennye bidafashijwe bishobora gutera ikibazo isi yose, mbese hajemo conflict no kurwana n'iki,
n'intambara
n'indwara n'iki. Rero abayatanga n'abayabona izo leta zigomba zifite ifite responsibility yo uko ayo mafaranga ajya gukora icyo yagenewe. Kuyiba rero ikajya mu account ya Switzerland nangwa example
na za Singapore aho hose,
iyo ngiyo in fact ni criminal, ni ubujura,
ni icyaha cyagombye guhanwa n'amategeko.
Rero nka mugenzi wacu w'u Rwanda avugaga ngo twateye imbere, mwatera imbere mutateye imbere, icyo nk'uko wabisobanurira icyo ntabwo aricyo kibazo. Na Manuel we twumvikanaga nyine nk'uko nyine yashyirwe ati none se ati twa abo ngabo bayatanga badufashije bakajya bayakurikirana, ariko twari twabisobanuye ibyo ntabwo byashoboka kuko biriya bihugu ni ibihugu byigenga. Ntabwo rero ahanga Prime Minister wanjye wa Canada, Prime Minister Trudeau, ntabwo yajya muri World Bank kuko na Canada buri mwaka iha World Bank biliyoni y'amadolari bibiri,
miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka,
kugira ngo World Bank ifashe ibihugu bikennye. Rero ubwo nabwira Emmanuel ntabwo rero nagenda nkajya kwa Trudeau ntihagarika aya mafaranga nangwa ry'u Rwanda uyacunge, ntibishoboka.
David Himbara, dusigaranye udusugonda dukeya cyane rwose, iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma kubera ko ni ibintu byinshi cyane ku mfashanyo zinyerezwa. Twibutse yuko kuva mu 1990 hari ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana kugera mu 2010 ku butegetsi bwa Perezida Kagame, elite ni ukuvuga abategetsi b'igihugu bo hejuru banyereje nk'uko banki y'isi yose ibivuga, miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari miliyoni 190. David, ndagushimiye cyane.
Thomas ahubwo niwe nshimiye cyane wakoze ngo tuganire kandi nishimiye cyane ko nibura hari n'abantu b'iwacu bahamagaye birurundi n'i Rwanda tukaganira wakoze cyane
ndagushimiye pe kandi nshimire n'abateze amatwi ijwi rya Amerika abayiteze amatwi mbashimire cyane yuko mwirinze ibintu by'impagarara mu biganiro rwose ndabibashimiye cyane mujye mukomeza muganire harimo kubahana n'ubwenge radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda